America, broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Tuzirwe bya Amerika mbahaye ikaze mu kiganiro muri Isanga. Uyu munsi turaganira n'umuyobozi wa Kiliziya cyangwa se dini y'Abortodoxe mu Rwanda. Iryo dini riherutse kugira umupadiri mushya mu Rwanda. Nagira ngo rero abanze abibwire.
Ya mbere ndishimira Imana kuko uyu munsi muduhaye umwanya tukaba twishimira abo bose batwumva. Muri iki kiganiro amazina banyita Innocent Byabatonda. Yewe rero ni umusenyeri wa Orthodoxy ahangaha muri Rwanda hamwe na mu Burundi. Ntabwo ndamara igihe kinini, ndi umusenyeri bumaze imyaka ibiri ndahangaha muri Burundi no mu Rwanda. Ubundi ahangaha mu Rwanda abantu ntabwo bari bazi Orthodoxy n'Abanyarwanda, ariko Orthodoxy yari ihari igihe cyose kuko harimo abantu b'Orthodoxy bavuye mu bihugu bitandukanye, kandi hakabaho n'abandi Banyarwanda barongoye Orthodoxy tuvuge mu bihugu bya Orthodoxy, tuvuga nko mu Burusha, muri Greece. Rero ubungubu muri Rwanda abantu benshi baratwakiriye bashaka kumva inyigisho zacu za Orthodoxy.
Reka mbashimire rero Bishop kuba mufasha nyine uyu mwanya kugira ngo tuganire. Hari abafite ibibazo bitandukanye bifuza kubabaza kuri iri dini ry'aba Orthodoxe nyine. Nagira ngo bamwe mu bifuje kubabaza babanze nabo bibwira batwumva.
Muranyumva neza?
Yego.
Nitwa Hategeka Imana, ndi Kigali mu Rwanda.
Nitwa Apolline Ndayisaba Manzi, ndi i Rurindo mu Majyaruguru y'u Rwanda.
Nanjye nitwa Habimana Joseph, nkaba herereye mu karere ka Gakenke mu Majyaruguru y'u Rwanda.
Mwese rero ndabashimiye kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga nyine, ikiganiro tubagezaho kuri Radio Ijwi rya Amerika. Bishop yaratubwiye muri make ibyerekeranye n'aba Orthodoxe. David, ushobora kubaza ikibazo cyawe?
Murakoze. Nagira ngo mbaze Bishop, ntese iri torero cyangwa se idini rije kwiyunga n'andi madini cyangwa amatorero ari mu Rwanda? Ariko kandi aya madini cyangwa amatorero ari mu Rwanda barimo barayasaba ku bijyanye no kuvugurura, gucukumbura, kureba neza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, bagasaba abanyamadini n'amatorero kuba basaba imbabazi, ndetse n'amadini cyangwa amatorero yavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bakayasaba gusaba imbabazi. Bishop, cyane ko wumva mwana amaze kwimuka umupadiri mu Rwanda, niyo yibwiye gahunda iriho ya Leta y'u Rwanda nk'umunyarwanda ngomba kubabaza, murayumva hiki cyangwa muyiteguye wiki? Ese nibaramuka babasabye iyi gahunda, cyane ko muvuze ko mumaze imyaka ibiri, muzabyakira mute mu Rwanda? Niki kibazo cya mbere nababazaga, n'ibindi nza gukomeza kuba nababaza. Mbaye mbashimiye, murakoze ariko turacyari kumwe.
Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo, ariko ubundi ndasaba imbabazi abo bose batwumva, inshuti zanyu zacu zose. Njyewe ngubu ndagerageza kuvuga Ikinyarwanda, njyewe ndamo n'Umunyarwanda, ariko rero nzagerageza kugusubiza. Ubwa mbere, nk'uko tuzi idini n'amadini yose, Orthodox ni idini, kuvuga ngo nagufatanya n'ayo madini, ni idini yabayeho kuva kera. Ariko rero ibayeho kuva kera si ukugira ngo ni nshasha mu Rwanda. Abantu rero mu Rwanda ari bashasha kumenya iyi dini. Orthodox ni idini yabayeho kuva mu ntumwa za kera, tuvuga yatangiye na ni ishingiye ku ntumwa, tuvuge umwevangelisti nangu umutume Marcos niwe yazanye ijambo rya Yesu muri Afrika. Ariko rero ibyuvuze byo ku ibyabayeho munsi yose n'ahabayeho abantu bakoze ibyaha, turabizi kuva na kare, turebe na Adamu, tureba na Abel yakoze mukuru we nangwe murumuna we, tukareba rero no mu bindi bihugu abantu benshi bakoze ibyaha, kandi ibyo byaha bikorewe natwe abantu. Nuko tuvuga umuntu Yesu, tuvuze ngo umuntu ni umuntu, uko twaremye mu ishusho y'Imana, ariko rero tugatakaza cya kintu cy'ubuntu. Nuko tuvuge natwe rero umuntu akakwitungura umuntu, ariko hanyuma rero ukumva barakubwira ngo uyu ni inyamaswa nangu uyu ni imbwa, kuko aba yaratakaje ka kantu k'ubuntu. hamije byabaye ahangaha muri genocide muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda n'ibyabaye mu bindi bihugu ni ibintu byakozwe n'abantu bari bafite umutima w'inyamwaswa ariko rero n'isengero rya Orthodox turabizi igihe cyose ikintu cy'urukundo abantu gukundana ariko ibyo byabayeho rero ni ugusaba imbabazi ugusaba imbabazi ibyo byabayeho n'abo babiteye ari abantu nkatwe tuvuge nk'abasenyeri tuvuge n'abantu bita abakristo n'abo barakoze ibyo byaha ni ukwicisha bugufi no gusaba imana ibababarire kandi bakasaba n'abantu iva abavandimwe b'abantu byabagezeho nabo kubasaba imbabazi icyo duho twavuga umwe agasaba imbabazi kuva ku rundi ariko rero ibyo byose byo leta isaba kandi natwe nka Orthodox twebwe tubaha cyane leta kandi tukagenda ku mategeko ya leta ariko ibyo byibuze byo gutera imbere nk'uko tuvugiye njyewe nk'umubyeyi tuvuge umubyeyi wese ufite abana be abana bawe se ntabwo ubushaka yuko bajya imbere ntabwo wabifuriza byiza ntabwo bashakira byiza nanjye rero nk'umusenyeri aha ngaha mu Rwanda nuko mvuze ngo mbaze imyaka ibiri maze imyaka ibiri umusenyeri ariko Orthodox ntabwo imaze imyaka ibiri hari abo Orthodox babaye aha ngaha ariko ntabwo bari bafite umusenyeri hanyuma rero abantu bose bo twabatije abantu no muri iki gihugu twebwe twicisha bugufi kandi twumvira na leta tukagenda na kawunta za leta ibyo dushoboye gukora tukabikora ibyo tudashoboye tukihangana ariko rero njye ndi umubyeyi ubyaye abana urabizi nawe rero n'abantu barabizi umuntu yifuriza iki cyiza abana be nanjye rero nubwo umutima nje nawo nicishije bugufi navuga urukundo ahabaye urukundo urabizi kandi umuntu naba yarakunze undi kandi baramukunze uzi icyo tuvuga urukundo ni kandi twicishije bugufi no gusaba imbabazi
Bishop Byakatonda mwarimuvuze ko mufite abantu mwabatije mukavuga ko mukorera mu Burundi no mu Rwanda nk'ubu mufite abayoboke bangana iki
uraza kumbabarira twebwe rero nk'aba Orthodox ibyiza kuvuga imibare ibyiza kuvuga imibare ariko rero muri Orthodox nubwo yaba ari umuntu umwe ikire bari ikomeye cyane kuko na Yesu yaretse za nama 99 akagenda gushaka iri yabuze ariko n'iyindi yabishyize ariko rero ubu ngubu dufite abantu aha ubu ngubu navuga aha ngaha mu Rwanda honyine kuko tutaramera bari abonze aba Orthodox barahira 1500 ariko hariho n'abandi bashaka kuza kuba aba Orthodox ariko rero muri Burundi dufite 5000 ariko rero twebwe ntabwo tureba imibare nubwo bayaba ari umuntu umwe yizeye kandi yemeye nicyo kiba gikomeye cyane
Reka noneho ubwo duhe ijambo Apollinaire Ndayisaba Manzi ushobora kubaza ikibazo cyawe nawe
murakoze cyane n'icyubahiro mu bishop wa Orthodox mu Rwanda no mu Burundi nk'uko abanyarwanda tubizi cyangwa se n'abandi bantu tuzi ko amadini ari ku isi aho twita amadini ya gikristu na kiyisilamu cyangwa se n'amadini gakondo ndagira ngo mbabaze ese Orthodox ni idini ryavutse rite ni idini ryemera kristu ni idini rishingiye ku ki
Seri hili ya ndi matini mreza sange, kini kiyo vetanze sange. Mwrakoze chane, dini vya orthodoxi, di fite tuvuje, di soma bibiria, kani tuka putezi nubia tukita tradition, sinu tradition kwa chitabi. Haru hivi inu genshi chane, vitandi tukwe mri bibiria, hariko biyara kuzgo jara, andi tukwe jara kuzgo ni numa, hariko nigo jandi tukwe mumitawa.
Halimani inu, inu wajabando. Tradisiyo wenda nko muri kiliziya gatolika kenshi bavuga tradisiyo ku mibereho ya kristu n'intumwa n'icyo cya gihugu cya isirayeli kuvuga ko na orthodoxi nabo mukurikira nk'uko azaga na marika mukurikiza imico y'intumwa za kristu apostles of christ ni marko mwavugaga cyangwa ni imico yihariye isanzwe ishingiye ku kintu gihugu nk'uko tubona katoliki bakurikiza irimo griki y'abagereki y'abahebrews n'iy'abaromani
tuvuze micro tradition nkuko tuvuze tukomoka ku ntumwa hariho ibintu byinshi intumwa zakoze zavuze hanyuma natwe rero izo ntumwa zabihaye abandi n'abandi bakabiha abandi n'abandi bakabihande natwe rero ni tugenda tuvuga ni tradition tuvuge hariho ibintu byinshi byo tureba ni kristiya yacu ya Orthodox kandi bitanditswe mu gitabo tuvuge muri bibiliya kangwe icyo kurebera kutuvuge ubonye inyubako amasengero bayubakamo ukareme isengero barishizeho umusaraba hejuru hanyuma ukibaza ko umusaraba wanditswe hehe muri bibiliya kuvuga ngo dushireho umusaraba
hejuru
iyo ni tradition kandi hariho n'ibintu byinshi cyane dukora tuvuge wiyumvire neza bibiliya kuyimenya bibiliya ni ukumenya hari ibintu bidashobora gusobanurwa ariko rero bikaba byarasobanuye tuvuge dufite intumwa zari zihari tugafite n'abandi twita abasokuru bo twita patristic nangu patrologe fathers of the church babayeho intumwa zikaba hakaba ba fathers of the church hakabaho na ibintu byo tuvuga by'amasakramenti nk'uko yari ameze tuvuge amasakramenti ngwi hanyuma natwe tukagenda tuyashyiraho no kuyobora uko tuyobora ubu ngubu urebye nkanjye musenyeri nk'uko banyoboye turabaza uwanyoboye n'inde wamuyoboye n'undi wamuyoboye n'inde wamaze ukagenda ukareba byakomotse ku ntuma si ukuvuga ngo ejo bundi narahagaze ndavuga agende umusenyeri oya
ese nk'ubwo mukuriwe nande nkamwe mwebwe muri ku rwego rwa musenyeri mukuriwe nande
icyo ni ikibazo cyiza urabizi amakristi ataratandukana hari hariho icyo twitaga sinzi ko nyakivuga one holy catholic and apostolic church
kiliziya itunganye imwe gatolika
ijambo gatolika mu kigiriki catholic kiramenyesha universal izi universal nakivugane mu kinyarwanda hariho kera ibyo twitaga bariya bayoboraga amasengesho hari twari dufiteho icyo twitaga patriarchate ya roma hariho yerusalemu hariho Antioch bose bari bangana nuko twavuga aha mu Rwanda rero dufite ba gavana ba Rwanda bose ariko tukavuga bicaye uriya gavana tuvuge mu kibuga gikuru bicaye niho yaba na chairman nangwe president first among equals hanyuma rero patriarch ya Alexandria patriarch ya Yerusalemu Antioch na Yerusalemu bose bicaraga kimwe ariko hanyuma rero umwari aravuga ngo yewe kuko ndi mu mujyi mukuru icyo nzajya mvuga cyose mwese muzajya mu gitabo kavuga wowe twese nuko twavuga abagabo bane baricaye umwe akavuga ngo rero nk'uko wari wowe turi ku myaka we n'utwica niwe uzatugira inama hanyuma rero umwe akivuga ngo gende umugabo kubaruta mwese abagabo baramubwira wowe twese turi abagabo ariko rero tuguha icyubahiro hanyuma rero uriya akavuga ngo ya ntabwo byakwemera hanyuma rero abangaba basigaye bane bakababwira mwebwe muri abortodox ijambo orthodox ugiye kandi no muri dictionary ukarireba riravuga ni umuntu uri straight tuvuge kuva muri century ya mbere gushika ma 100 years hanyuma gutandukana kwabaye mu 1054 niko amadini yatandukanye eastern and western church turavuga roman and also east church ariko kugera muri 1054 bavugaga one holy catholic church
mwemera kiliziya gatolika
bakavuga mwebwe muri abortodoxi kuko na kimwe mwahinduye nk'uko mwari mumeze mwameze mutyo ariko rero twibaha abandi
twibutsa abatwumva ko iyi ari radio ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tukaba turi mu kiganiro muri isanga reka duhe umwanya noneho na Habimana Joseph nawe abaze ikibazo cye
okay murakoze cyane nge ari akabazo k'amatsiko ngira ngo mubaze bishop ese iryo n'iryaba orthodox amahame yaryo rigenderaho ni nka yahe ese mubatizo wabo bawukora bate ko mu yandi madini hari ababatiza nk'uwa katolike babatiza basi umuntu amazi ku gahanga mu yandi madini ugasanga bari gufata umuntu wenda bakamushyira amazi menshi ese bo mubatizo wabo ugenda gute ako niko kabazo naba mubajije
urakoze cyane nangire no ku ijambo ryivuze baptism baptism ni ijambo ry'ikigiriki baptize ni ukwimika iyi mazi nicyo tuvuga mu kinyarwanda hanyuma twebwe kwimika inshuro eshatu turabizi kandi baravuga mugende mubatize abantu bose mu izina rya data na mwana na mutima mutagatifu hanyuma rero amazi ari menshi turabatize umuntu turamwimika mu mazi tukamubatira batura mu izina rya data na rya mwana na rya roho mutagatifu hanyuma rero tumaze kumubatiza tukamuha icyo twita krisma tukamusiga amavuta yo kumwemeza tu confirmation hanyuma rero ariko rero ariko umuntu rero atarabatizwa tubanza kumwigisha ari umuntu mukuru ariko atari mukuru ari umwana muto turamubatiza twebwe n'umwana muto n'uruhinja turamubatiza kuko turabizi Yesu haraho yagiye n'umwababatiza abantu mu kwa Petro n'umuryango we wese ariko tuvuze yabatize n'umuryango wese ni ukumenyesha muri uwo muryango we wese harimo n'abana kuko rero tubatiza umuntu kuko turabizi hari icyo twita original sin ya Adamu na Eva
icyaha cy'inkomoko
icyaha cya Adamu kimuvaho hanyuma rero tubatiza mu izina rya data na mwana cyo kuvuga ngo ni ukumushukaho amazi
mwebwe muramwinika mu mazi inshuro eshatu
mwinika inshuro eshatu mu izina rya data na mwana na mutima mutagatifu
David Hategekimana wari wavuze ko ufite n'ikindi kibazo ushobora kubaza ubu ngubu.
Murakoze. Nyakubahwa Musenyeri, ese ko tumenyere amadini cyangwa amatorero mu Rwanda amaze kugira ubwiganze kandi ejo bundi akaba bashije gusohoka amabwiriza ya Minisiteri y'Umutekano mu gihugu hano mu Rwanda avuga ko nta sengero, amadini, amatorero cyangwa se n'utubari ndetse n'abandi bantu bagira kwisanzura bashobora gutera urusaku rushobora guhungabanya umutekano w'abandi bantu. Ndavuga nk'ibyuma, amasonori n'ibindi, ari nayo mpamvu babashije gutanga iri tangazo no kubimenyesha abantu tumenyereye kuko hari amasengero yajyaga dusakuriza. Ese idini yanyu cyangwa iri torero rije gukorera hano mu Rwanda, iki gitekerezo cyangwa iyi gahunda amuzayakira gute? Njyewe ntabwo ni umuvugizi wa Leta, ndi umuturage, ariko kandi ndareba ibintu bireba Abanyarwanda muri rusange. Iki gitekerezo cyangwa iyi gahunda yo muzayakira gute kugira ngo mubashe kugendana n'u Rwanda n'Abanyarwanda? Iki ni cyo kibazo nongeraga kubabaza. Murakoze.
Urakoze cyane. Nk'uko nakubwiye, nk'uko nabinavuze bwa mbere na mbere, hanyuma natwe nk'uko tuzi hariho icyo twita freedom of worship. Ariko rero tuvuze iyo freedom of worship, ariko rero byiteka no kubaha undi muntu, si kuvuga kubaha Leta, ariko rero n'uriya wo twita neighbor, ariko twebwe rero icyo tuvuga twebwe, nubwo Leta yabivuga uwabivuze byose haba habariho impamvu. Sivuga ngo ejo bundi nangwe ejo nangwe uyu munsi ngo Leta yarabitekereje ikavuga ibi bibeho, ariko ni ukuvuga n'abantu bagiye bakavuga. Rero aya madini yose nanjye ushizemo baradusakuriza, ntibakora iki, mwakora iki? Hanyuma rero na Leta ashaka guhamagara aba bose bayobora amadini kubabwira ibibazo by'abantu n'ibitekerezo by'abantu. Ariko rero hariho abafite abana batoya, hariho abantu baza barushe bashaka kujya gukora imirimo yabo, hanyuma rero bakaba bashaka kuruhuka. Ariko natwe rero hariho amategeko y'igihugu, umuntu akoze icyaha baramuhana nk'uko amategeko abaziza. Si ukuvuga ngo Leta iraza kudushyiraho ibintu nangwe twebwe tuyishyireho ibintu, ariko n'undi kubaha undi, tukubaha Leta na Leta ikatwubaha ikumva abantu. Kandi rero turabizi neza umuntu wese agiye gukora ikintu azi ko kizazana ingorane aragenda agasaba uburenganzira ahantu hajya gukorera ikintu, akabwira rero mfite ikigiki n'iki, haza kubaho ikingiki. Hanyuma rero abo bamuha uburenganzira bakareba bakabaza n'abaturage. Ariko rege sindeba yuko habaho ikibazo kinini ku ruhande rwanjye na ku ruhande rwacu abosodoxi. Icyo nzi ni ukugerageza tukareba yuko twakora ibintu mu buryo yuko habaho kubaha.
Joseph, ushobora kubaza?
Okay, ikibazo ngira ngo mbaze Bishop, ndagira ngo mubaze, ese muri ino minsi amadini ari menshi kandi ugasanga abigisha bayo ahanini bigisha abantu cyane cyane ku cyacumi, gutanga amaturo, mbese ubona bagambiriye kugira ngo bo biboneremo agafaranga barusheho kugira amamodoka meza n'amazu meza, aho kugira ngo bigisha abantu iby'agakiza k'Imana bizabajyana mu ijuru. Ese mbo nk'iryo dini ry'aba-orthodoxe yatubwiye ko rije vuba mu Rwanda, bafite nk'izihe ngamba mu kugira ngo cyangwa nabo bari muri uyu murongo waba ngaba wo kwigisha abantu gutanga amaturo n'icyacumi gusa kugira ngo babigishe iby'inzira y'Imana nyayo? Murakoze. Icyo ni cyo kibazo nahimbye.
Orthodox nk'uko nakubwiye ntabwo ari sect, nzi navuga ni sect n'iki. Tujye tukareba historia ya Orthodox mezite nk'uko bakoraga ibintu byabo. Ariko icyo ngicyo cyo kuvuga cy'amaturo turabizi cya gihe, hariho muri Bibiliya aho tureba abantu bahaga amaturo, hanyuma hakaza n'umukecuru nawe agahaye amaturo, hanyuma tukareba ibyo bagizemo, hanyuma tukareba icyo umuntu atanga n'umutima we. Ariko rero igihe cyose na shetani ahitira mu bantu bameze nkatwe tuvuge abasenyeri nangwa abandi bakoresha ubwo buryo kugira ngo barebe ubuzima bwabo. Ariko rero nge sinavuga iby'abandi bakora kuko simbizi, nubwo mwaba mbyumva simfite evidence kuvuga ngo bameze bati batwara amafaranga y'abantu kugira ngo babeho beza babe ibyo nibyo uvuze byose.
Ntabaciye mu ijambo, umuntu atanga uko yifite ntabwo asabwa gutanga nk'icyacumi cy'umushahara nk'uko amadini amwe abigira.
Twebwe rero orthodoxy oya ntabwo kimeze gito. Ariko rero habayeho ikintu tuvuge, hari ikintu dushaka gukora ari gufasha umuntu, tubwira abantu dufasha undi. Kandi byo tukoresha nk'icyo tuvuga rero nk'uko tuvuga ngo amazi amasabano n'amari imbyiro. Kandi abantu rero nibo bafasha abandi abantu, kandi abantu rero nibo baba babizi. Ariko rero ibyo by'amaturo hariho ikintu tuvuge ari isengero, hariho bamwe bashaka kugira ngo babone umuntu akora iby'isuku tuvuge kuriha ari electric bill ari ibindi, hanyuma muri parish yirebe biki byikeneye kareba niki byo bakora kandi bo binyira bikora ari ibintu byabo bakavuga rero turakora ikinyi kugura ikinyi kikugacha ariko si kuvuga barabikora ngo ngubwo ngubwo abasengeri nango abapasta nango abandi ngo bakire umuntu adafite si kuvuga bamuhana nango bamwirukane we ntabwo ukora ikinyi cyo yawe yawe ntabwo bimeze bityo muri orthodox
nkubwo se ngamba mushyira imbere muri kiliziya y'aba orthodox ni nk'iziye hari abibanda nko ku burezi hari abibanda ku bindi bikorwa bitandukanye mwebwe icyo mushyira imbere mu idini ry'aba orthodox ni iki
nagakiza kumuntu n'urukundo no kwicisha bugufi no gusaba imbabazi kundi ariko rero nk'uko navuze bwa mbere hariho ibintu mu gihugu nangwe mu gice abantu ibyo bakeneye hanyuma rero nk'uko navuze nk'umubyeyi tuvuge uri mu mama nangwe uri mu papa iz'abana bawe n'iki bakeneye n'iki bashaka n'iki wabafasha natwe rero orthodoxi umuntu tubatije tuba tumureba n'umwana wawe n'icyo abakeneye nicyo dukora
halo
turakumva yego
nagira ngo nonyere mubaze ni ese ko amadini n'amatorero bigaragara muri iyi minsi rwose ko byaba ari business aho kugeza aho abapasiteri wenda mu yandi madini cyangwa amatorero n'abandi bayobozi bashaka kongera kuvuga usanga bagira ibibazo bakajya mu nkiko cyangwa mu butabera bapfa ibintu bijyanye n'amaturo nk'umuyobozi wa orthodoxy iri dini rishano mu Rwanda ni ikihe cyizere ya Rwanda n'abanyarwanda kugira ngo twumve ko nta bibazo cyangwa se nta makimbirane y'amaturo byazabamo iki ni cyo kibazo natorezagaho murakoze
bishop
uwo nguwo waza kuza muri orthodox ni ukumenya orthodoxy ni iki kureba ibyo byafite aho ngaho ibyo byose by'abantu bafite ayo matiko abantu bafite ariko rero ibyo byose umuntu wese bibayeho ni byiza kubaza ibyo bibazo n'umuntu gutekereza kuko ibi bintu na shetani abihitamo rero shetani akabyangiza ariko rero ni ukubwira abantu yuko buvuga ngo abaje muri orthodox bazayireba imeziki ariko rero sinabwira iyo nzu kuko sinzi ibirimo y'indi nzu iyo mvuga ibyo mu nzu yanjye ibyo abandi bari n'ibyo batari sinzi
birumvikana
ndavuga ibya orthodox
yego
hari akabazo nshaka kumubaza kanyuma ese ko batubwiye ko iryo dini ari rishyashya ese bafite izihe ngamba kugira ngo wenda ribashe kuba ryabona abayoboke cyangwa se bakora iki kugira ngo naryo abantu babashe kuryumvamo bumve ko ari idini ryiza bakagombye kuba bariyoboka
navuze idini ntabwo ari rishyashya abantu nibo bashyashya mu idini icyo nicyo mvuze nicyo cya mbere kuko idini ryabayeho kera ariko rero ryatize kuvuga yuko riba ahangaha ariko rero hariho abo orthodox kuva kera ahangaha mu Rwanda kandi rero nubwo ngo tuvuga ngo turabatiza abantu ubwo ngo tugenda ni kure na hariya abantu bashaka kurimenya hanyuma rero nk'uko navuze iryo dini ryabaye kuva ku ntumwa nk'uko ryatangiye ariko rero nubwo twavuze dufite bibiliya dufite niyo tradition dufite nayo masakrament kandi rero icyo tuba twishinze ku rukundo kwicisha bugufi no kusaba imbabazi n'ikindi nk'uko ubivuze nk'uko nanjye mbivuga ubu rero ibi bintu byose byo tuvuga byose bifatana n'idini ya orthodox tuvuze ukuri birareka n'ibishasha aha ngaha mu Rwanda kandi n'ibibayeho byose ni amadini azaha rero ubwo rero abantu bafite amatsiko kuvuga se kugira ngo n'ayandi madini se tuzi kandi n'abasomye bose abangaba bumva ayandi madini abo bose bakuri aya madini barazi orthodoxy ni kuva kera barazi kuko aya ngaya madini sinshaka kuvuga iby'ayandi madini ariko rero twebwe icyo tuze ni ukwivugaho twebwe ninde orthodoxy ni iki n'uyemeye akaza kandi rero umuntu aje aza mu giciro cye wenyine ukwemera ni uko umuntu umwe kandi ntabwo tubwira n'ushatse kuza mu orthodoxy ntabwo tumubwira azane n'umugore nangwa ni madamu aze wenyine kuko ukwemera ni uko umuntu umwe ufite umuryango umwe winjira ushatse kuba mu orthodoxy ukabamo ushatse kusohoka ugasohoka agenda ntabwo ari gereza kuvuga ngo winjiyemo nawe ashobora kuvamo oya hariho icyo twita freedom free will ariko rero ndabizi n'ikinyarwanda cyanjye rimwe biranana kubasobanura
ariko byasobanutse rero
hariho ibintu byinshi byo nashoboye kubasobanura kuko sifite amajambo ariyo nakoresha ariko rero twebwe turaza kugerageza cyane cyane kwegera umuntu mu giti cye ntabwo dufite iki ngiki rusange ngo ni abantu barakurikira nk'uko inama zikurikira umuntu oya umuntu aza mu giti cye akiyumvira akigishwa hanyuma yemeye tukamubatiza atemeye nta kibazo kandi nubwo yaba abatijwe ejo bundi agashaka kuvamo muri dini nta kibazo yagenda ariko rero batijwe kuba umorthodox ubu morthodox kugera aho uzapfa hanyuma ugarutse tuvuge wabaye umorthodox ukatekereza nivuye mugende ugarutse ntabwo dusubiramo kukubatiza kuko si jyewe mbatize hanyuma ugarutse turakwakira mu sacrament of confession
no kwicuza gusaba imbabazi z'ibyaha umuntu aba yakoze
yego Turavuga rero penitensia imeze nko kufita umwenda ugera ukagura umwenda wawe ukabori musha wanduye ukawumesa kugira ngo uzasaza. Natwe rero muri Orthodox umuntu ameze nk'uwo mwenda mushasha akora icyaha akajya kwirega akora icyaha kugera aho azapfa. Nk'uko nawe ufite umwenda wawe mushasha uranduka ukawumesa kugera aho uzasaza. Natwe muri Orthodox ujemo urandura ukagenda kwirega ukirega kugera aho uzapfa.
Nk'uko mubivuga nta ntungane ariko kandi umuntu akamenya no gusaba n'imbabazi z'ibyaha yakoze. Noneho ubwo mu kwanzura sinzi niba hari uwaba afite icyo ashaka kuvuga mu masegonda dusigaranye.
Kandi n'ikindi twebwe Orthodox abapadiri bacu barashaka, dufite abapadiri b'uburyo bubiri, hariho abashaka n'abadashaka. Umuntu agiye kuba umupadiri nangwa kuba umuyobozi wa Orthodox, umupadiri baramubaza irenda kuba umupadiri ushatse nangwa udashatse.
Akabazo gatoya k'amatsiko, muravuga ko abapadiri bashobora gushaka iyo babihisemo. Hari ukuntu se nko mu ngamba mufite hari ukuntu mwazajya mugera n'abapadiri b'abagore?
Icyo ntabwo kizabaho, ntabwo cyabayeho, ntabwo kizabaho. Ariko rero abagore bafite nk'uko tureba Bikira Mariya cyane cyane, rero twebwe Bikira Mariya umwanya afite muri Orthodox cyane cyane n'umwanya abagore tubarebamo nabo. Ariko byo kuvuga ngo tuzabashyiraho ibiganza muri historia ya Orthodox ntabwo byabayeho, sinzi uko bizabaho. Ariko rero ni ibintu tubarabiganiraho. Twebwe ntabwo tuvuga ngo nk'uko mvuge aha ngaha rero mu Rwanda ndo musenyeri, sinavuga ngo ngiye nk'umusenyeri nubwo naba mbikunze ngo nabikora. Oya, turicara nk'abasenyeri bose, hanyuma ari cyo dukoze kikaba Orthodox, to be done the Orthodox way. Hanyuma rero amatorero yose ya Orthodox ikacyemera. Ariko rero bari mu biganiro by'icyo gicyo yuko aba madamu bazaba, ariko ubu ngubu ntabwo cyabayeho, n'ubu ngubu ntabwo kiriho. Ariko rero barakiganiraho abasenyeri bose, hazaza icyo twita ecumenical synod. Ecumenical synod ivuze ko kizabaho, kizabaho.
Habimana Joseph, aricyo ushaka kuvuga wanzura?
Bo, icyo nasorezaho nawe ndi kugira ngo nshimire Bishop ibisobanuro byiza duhaye, ndetse anadushishikariza uburyo dushobora kujya muri iyo dini y'abaorthodoxi yatugiye ko ari iy'amahoro, ndetse umuntu wayigezemo mbese aba yaguwe neza. Ndumva nabashimira, murakoze cyane.
Hategekimana David, hari icyo ushaka kuvuga wanzura?
Nagira ngo mbaze musenyeri, mbese icyicaro hano i Kigali kizaba kirihe? Bazakorera mu mujyi wa Kigali, bazakorera mu ntara z'u Rwanda hirya no hino, mu Burundi cyangwa i Bujumbura niho honyine gusa nta handi? Nagira ngo mu magambo make atubwire kandi nanamushimira ku bijyanye n'ihame cyangwa se n'uburyo bwiza bwo gukomeza kwereka u Rwanda n'abanyarwanda akarere k'ibiyaga bigari gahunda nziza cyangwa umuco mwiza wo kubereka ijambo ry'Imana n'inzira y'Imana. Ni ikintu ngeragaho. Murakoze.
Urakoze cyane. Ubu Orthodox buri gihugu tuvuge Bugande, Kenya, Congo, Zambia, hariho abasenyeri. Ubu ngubu rero naha mu Rwanda turategura kuzazanaho umusenyeri, tuvuge kuva ubu rero ndayobora Burundi na Rwanda, ariko rero naje gutegura kuza kuhazabaho umusenyeri. Kandi rero twebwe n'abortodox tujya ahantu hose, ariko rero nk'uko mubizi ahangaha, nk'uko babivuze bwa mbere, nk'uko bizi mu Rwanda baguha uburenganzira. Ubu rero nibwo twabonye uburenganzira bwo mu karere kwa Bugesera, tukabona uburenganzira muri Kirehe, kandi twabonye n'uburenganzira bwa RGB. Ubwo rero twebwe turaza kujya hose. Ariko rero aho twatangiriye naha muri Kigali, tuvuge ahangaha muri Bugesera, tuvuge aho agaha Remera, niko mfite byiro zanjye. Ariko rero ubu turacyashaka ni hehe ho twashira headquarters yacu, gushaka ahantu twagura. Twebwe dushaka ahantu hwazaba abantu, kuko ikirisiya isengero ni umuntu ntabwo ari inyubako, ariko ni inyubako iraza kubaho. Ariko icyo twifuzaga ni ukubona abantu, nk'uko tuvuga ufite urugo rwawe utarubayemo ntabwo barwita urugo, ufite inzu yawe utabayemo ari inzu ntabwo bayita inzu. Hanyuma rero uburebwo nakubwira, nubwo yaba ari umuntu umwe mu Rwanda, abantu barahari, dufite abemera Orthodoxi nubwo yaba umwe, ariko rero tubarenze umwe. Ubwo rero twebwe turaza kugerageza no muri Kigali gushaka ahantu ho tuzubaka, ariko no muri Kigali abantu turabafite. Ubundi dusaba uburenganzira tugateranira hariya muri Remera, hariho aho dufite, turabahamagara tugasaba uburenganzira, hanyuma tugicara hamwe tugasenga tukavuga n'ijambo ry'Imana. Ariko natwe turabashimira namwe kuko muduhamagara mukatubaza, abantu bakatumenya natwe tukabamenya, nabyo kandi turabashimira kuko rero abanyarwanda baratwakiriye kandi baradukunze. Natwe turabakunda, natwe tuzagerageza kuvuga ijambo ry'Imana nibyo bikomeye. Hanyuma byose ibyo twashaka gukora, umuntu afite urukundo, afite gutinya Imana, wubaha undi n'undi ibyo nibyo dutekereza gushyira mu rukundo muri twebwe twenyine n'abantu.
Hey, Bishop Innocentius Byakatonda, ndabashimiye cyane kuri ibisobanuro muduhaye n'umwanya mufashe kugira ngo tuganire. Murakoze cyane.
Murakoze cyane.